Banna Uganda bakubiriziddwa okukozesa bulijjo obupiira bugali mpitawo oluberera okusobola okuziyiza endwadde enkumu eziva mu kwegatta. Okubiriza kuno kukoleddwa Dr. Charles Olalo, ono nno nga yakulira ebyobujjanjabi mu minisitule y'ebyobulamu, bw'abadde ayogerako ne bannamawulire agambye nti kyabulabe ennyo okulaba nga omuzadde afaayo ennyo okuzaala omwana nga talina kawuka kaleeta mukenenya, ate ne weeragajjalira ng'omaze okutuuka ku nsi ate ng'okuze. Akubiriza abantu bonna naddala nga tuli mu mwezi guno ogw'abaagalana nga twetegekera okuza olunaku lwa Condoms Day ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno okutwala obupiira bw'ogali mpitawo ng'ekikulu okusobola okwekuuma n'obulamu bwabwe okubukuuma.
Men of our mothers sacrifice and got involved in the engaged in the program of prevention of motherhood to child, and they gave birth to children who were what? HIV negative. But you, now we have let them down by now getting when what? When you become adolescent, you become a big person, and then you end up by what? In reality, you don't you think you have been very unfair to your mother? So we really need to look at all those aspects. That, yes, whereas you can say that this is my life. But I am sure that the many people who have contributed to what? That life. So you need to be able to look at that aspect. So consistency, and as government we have made a commitment that the pipelines are going to be available.
Ateye Martha Mbabazi, omukwanaganya wa Uganda Cares, avunaanyizibwa ku by'okuziyiza endwadde, agambye nti okusinziira kunoonyereza kwe baakoze, akawuka kano kasinga kwegirisa ng'ekigotta entula mu bavubuka. Nga bakasiigibwa busiigibwa era wano waavuddeyo n'akubiriza abavubuka okwettanira okukozesa obupiira bukali mpitawa okuziyiza akawuka akaleeta mukenenya kw'ossa n'endwadde endala ez'obukaba.
Twagala okukozesa akaseera kano okukubiriza abantu bonna naddala nga tusinzidde ku bavubuka, kubanga mu ggwanga lyaffe abavubuka be bakyasinga okubeera n'akawuka nga kasiige buto. So twagala okukubiriza abaana abavubuka nti nno engeri emu gye tusobola okwewala okusiigibwa akawuka kwe kwetanira okukozesa obupiira buno bukali mpitawa.
Dr. Boniface Epoku, avunaanyizibwa ku bupiira bukali mpitawa mu minisitule y'ebyobulamu, agambye nti olunaku luno ku mulundi guno lugenda kuzibwa mu kibuga ekye Fort Portal ne Masaka, kubanga we wasinga abantu abapya abakwatibwa obulwadde bwa mukenenya nga bakoze kino okusobola okubasomesa enkozesa y'obupiira buno n'okwongera okubakubiriza okubukozesa, kubanga bangi yadde nga bakimanyi nti buziyiza endwadde ate eby'obukozesa baabivaako dda.